Yeah.
It's Messenger on the beat.
Ken. Yeah.
Crazy.
Bila mama of course hakuna mimi. Bila msupa of course sina mgidi. Mr. Gold of course alipanga hivi. Sikiza ingoma sikiza kwa makini. Anaitwa Demo Islando Jericho. Alizaliwa Pumwani 24th. Zile familia kuna TV kejani. Room ni moja watoi nusu ya 20. Task spray mo ofafa Jericho. Class 5 fashanza katiwa na Eriko. Uyo ako 25 please watch am doya some 3 years later KCP dem on a ball. But ana fight through, ana deliver. Results ku come through, dem amebita. Ni family true, so akufukuza. Doya na grow, chukumu zina mkuta uyo dem.
Uyo dem anataka tuku haso. Anataka tuku haso. Uyo dem anataka tuku kapo. Anataka tuku kapo. Una una mtanauka. Kila tutaribu kupana sana no. Una una mkanyaga. Kila tutaribu kupanda.
Anapoteza mwaka, akijipanga kwanza. Jubaba ya mtoi, alikana. Kimiujiza, miujiza, shule dema anapata. Another life chapter, verse 2 inaanza. Budake anawalenga, kazi ni kulewa na mademu. Wakimkola kumteja. Mother na fight cho, kulisha familia. Dema anapata bari cho, mother meaga dunia. It's so sad man, sad em do breadwinner. No food, no cash, school fees hakuna. Angwane some helper na mtamanya nataka kudos na ye. Ndio dema get the money. Dema kasare chuo, akajaribu studio. Ako blessed to be ako na kipaji. Kufika studio mwagwiji wanamzungusha. Wanataka lazima dem kwanza ashukishe party.
Uyo dema nataka tuku haso.
Anataka tuku haso.
Uyo dema nataka tuku kapo. Anataka tuku
una una mkanyaga
no.
Kila kizaribu kupanda
sema no.
Una una mkanyaga
no.
Kila kizaribu kupanda
shie. Tujali hapepa, si vile amebeba. Tujali ha future, si vile atajipa. Una stress mtoi mdogo, una choma pita. Una modest mtoi mdogo, utachuta kabisa. Sai wote wanadumtuku wa maslay queen. Opposite ya independent queen, only slave queen. We are not the same emotionally after thinking. That's the reason if we work together, that's my big things. To empower instead, to have the same platform. Inaezekana kise, to have a chance for them. To life on a change, to make Kenya greater. Na sisemi kwa thijumini buda madem. To empower instead, to have the same platform. Inaezekana kise, to have a chance for them. To life on a change, to make Kenya greater. Na sisemi kwa thijumini. Nibuda madem.
Uyo dem anataka tuku haso.
Anataka tuku haso.
Uyo dem anataka tuku kapo. Anataka tuku
una una mkanyaga
no.
Kila kitaribu kupanda
sema no.
Una una mkanyaga
no.
Kila kitaribu kupanda
no. Uyo dem anataka tuku kapo. Uyo dem anataka tuku haso. Una una mkanyaga. Kila kizaribu kupanda. Una una mkanyaga. Kila kizaribu kupanda.
Music at ninjaphoenix.com.